Sabur sar fuk ak ben malako aji saxji mu jëm ci njital jangkat yi ñeel Daouda aji saxji la lako ana lu ngeen mëna neel fey ni picc tongi sa kaw tund xana duñu soxal ñangi bank seen xala nas seenu fit nara lendem tu jam ko jup bu ponki jup mabbe nu aji jup di def aji sax jang kërëm gu sel aji sax jang asaman kaw jalam ne jak dom adama diko setlu aji sax ci day setlu ku jup ku soxor bëgg fitna mu bañ day tawal ku bon ay mbugal sawalak tamarax akub jaas dip añam aji sax jey jup sop njub kuy jubal gis yoom.